maisha yangu ya kutukuza Yesu, nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Mami sokt. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. I'll do it from the top again. Maisha yangu ya kutukuza Yesu. Nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Maisha yangu, maisha yangu. Nafsi yangu. Nenda para kwenu singi. Wangu wa peke. Twajitaji piki yako. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Wangu wa peke. Twaje tache piki yako. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Wangu wa peke. Twaje tache piki yako. Nafsi yangu. So I want you to sing it like you mean it right now. My life will worship you, Jesus. Wangu wa peke. Twaje tache piki yako. Nafsi yangu. I'll sing it in English so you understand it also. You are all that I have. You are everything I need. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. You are all that I have.
Everything.
You are everything we need. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. You are all that I have.
You are all that I have.
You are everything I need.
You are everything I need.
Nafsi yangu.
Nafsi yangu.
Singing and dancing, it's something for the rest of eternity.
Because they will call you fruitful. Laugh, oh!